Sibaki naondoka.
Chibe.
Sibaki naondoka.
Feels like every day seems like yesterday. I'ma let the pain go away. I know it's not too late. I don't really like the place. I just wanna go away. Yeah, yani ni kujikundisha. Napaki na jipa pressure. Nani nazidi kujitonesha. Bidonda vyangu vya zamani. Mala silali huwa na kesha. Na kesha wa. Mapenzi mzigo mzito unatesa. Unatesa.
Sibaki naondoka. Sibaki naondoka. Sibaki naondoka. Sibaki naondoka.
Acha yabaki majeraha. Yatapona muda ukifika. Na hesabu dakika. Kuna sauti kwa mbali inaniita. Nahitaji kufika. We madeni hujawahi kulipa. Maumivu nilionayo sio kidogo. Yani ni kujikundisha. Napaki najipa pressure. Nani nazidi kujitonesha. Bidonda vyangu vya zamani. Mala silali huwa na kesha wa. Mapenzi mzigo mzito unatesa. Unatesa.
Sibaki naondoka. Sibaki naondoka. Sibaki naondoka. Sibaki naondoka.
Singida boy. Singida boy from the ghetto.